dajimsafi.com.
Yeah, Nyanga family, Mungu ame bless you, Mungu nam, yeah,
Serious music.
Namka asubuhi na mapema faza nikamsalimia, zile stoli kundo kaanza na disia. Kuna mambo kusitayalia dunia, yanukia fikiria, yanataweza kulia, yeah. Hapo zamani za kale, kulikuwa na mabibi na mababu zetu. Sa walikuwa na kimu walikuwa lefu walefu, yeah. Ila misikia elewa kitu, wameondoka wao tumekuja sisi. Mbona kama maisha tupo kwa mzunguko, wanaondoka wao tumekuja sisi. Tunakuja sisi 2001 tutakwepo kweli, ama tutafanywa by historia kweli. Wameondoka ghafla ghafla, Mungu amewachukua mwasitili. Mungu amebless, Mungu bless, Mungu amebless. 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 Ninamwomba Mungu wangu riziki zangu ziswe mbali, anepushe na mbea wa mashetani. Lishapijwa la mgambo cha mtuma viwe, usikishiki kita utakutu. Ndo maana napambana usiku na mchana, mi niweze fikia lengo. Napitia changamoto kutwa na kula msoto, mpaka hivi sasa mnaniona. Sidiriki kuwambia Nyanga family mambo yote naupitia, ila namshukuru Mungu wangu kanipa ujasiri na jiamini. Na force na kimbiza kama jini, maswali mengi najiuliza kilini. Nyanga family mini tatobu walini. Mungu amebless, Mungu bless, Mungu amebless. 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 Nikaza tu so lazima tuvikwenda, maisha ya kweli wanangu ni kupambana. Hapo kesho tujikushika mipesa, ni twende ukumbali tuka draw magali, tuwe mahoneli tukasekae bahali senyu.